Hello.
Nipe karanga mbichi.
As you know.
Baby,
oh. As you know, wanama.
Oh, yeah.
Message.
Oh, wanapenda kuku. Wanapenda baga. Mistaki chochote, baby, nataka karanga. Lete taza buku, zitandosha sana. Utundu tundu njaze mchuzi, tunongeshe mboga. So baby, nipe karanga mbichi. Baby, nataka karanga mbichi. So baby, nipe karanga mbichi. Baby, nataka karanga mbichi. Say baby,
makataji na makopa ama nise mikwakolofa nikiwa sina kitu minitaenda kukopa. Bezi mezidi sana isilai hizi utanifanya minitadai nipite peku